hayi noyifunayo baby. I'm skipping, just gonna I'm ready. So figure the flash, I'm Superman. Awuyanhlanyisa, I suka man. Uthando lwakho futhi abe. Awudala ngihlala izinja, awajesa be. You taste so nice, my Sunday goes.
Umuntu onzwembu songe mfala nga.